Reverend Marius A. Oko, founder Christ Holy Church Odozi Obodo na Nigeria. Onyoma ka onwu fulugbue. Naba onwu mele anyị njọ, mana anyị lota anyị n'ụwa. Komesia. Reverend Marius Oko, onyozi ọma Chukwu, ngị kụwa na-achọzi, ọ bụzi ebe ka I jere nụ. Ọ bụrụ n'oge ọ dị anyị mkpa nụ ka anyị fụ ịnụ. Ilusiela onye ọrụ nkwa Chukwu kwere, mana Chukwu wetara iwere nọ. Oge Chukwu kasị nọ, anya malụ Chukwu ka nọ. Anyị melụ onye ọma Chukwu wetakwa ọtịba n'anyị n'ụdọ n'ụwa. Onwe bụrụ bụrụ Marius Nwoke obi ha. A si n'oji ofu nwa ji anyị ụgwọ. Prophetess Odozi Obodo. Ndidi bụ ọgwụ ụwa nọ. Ọbụnobiba na-egolo ọnwa egolo, ike egopụta nke nwa anyị, ụwa ka egopụta ya. Mana nke Chukwu kwuru kasị akasị nọ. Marius Oko onye ọma nna m, anyị lọta ịbụ ọnwụ mela anyị. Ha ha ha! bonye fujilo mwanya kona bia Opu na nyina fo mwanya na mandama Mkako nono kantino lono Reverend Marius Ogo Igwe Olisoblu wa wetale bochi yale Ani mwane ratalo kwa inobi chuku Manandi rapu nenu wagana mwalelenu Ika kukwa nunu
High Life.com.